Esule ya 22. Mukama n'agamba Musa nti gamba Aloni ne batabani be bewalenga ebintu ebitukuvu eby'abaana ba Isirayiri bye batukuza gyendi era balemenga okuvumisa erinnya lyange ettukuvu nze Mukama. Bagambe nti buli muntu yenna ow'okuzadde lyammwe yonna mu mirembe gyammwe gyonna anaasembereranga ebintu ebitukuvu abaana ba Isirayiri bye batukuza eri Mukama ng'aliko obutali bulongoofu bwe obulamu obwo bunaazikirizibwanga mu maaso gange nze Mukama. Buli muntu yenna ow'okuzadde lya Alooni aliko ebigenge oba alina enziku talyanga ku bintu ebitukuvu okutuusa lw'aliba omulongoofu, era buli anaakomanga ku kintu kyonna ekitali kirongoofu olw'abafu oba omuntu avaamu amaanyi oba buli anaakomanga ku kyewalula kyonna ekiyinza okumufuula atali mulongoofu oba ku muntu ayinza okumusiiga obutali bulongoofu obutali bulongoofu bwonna bw'aliko. Obulamu obwo obunaakomanga ku ebyo byonna anaabanga atali mulongoofu okutuusa akawungeezi, so talyanga ku bintu ebitukuvu wabula ng'anaabye omubiri gwe mu mazzi. Awo enjuba ng'egudde anaabanga mulongoofu, oluvannyuma anaalyanga ku bintu ebitukuvu kubanga gwe mugaati gwe. Ekinaafanga kyokka oba ekinaataagulwataagulwanga ensolo talyangako okweyonoona nakyo nze Mukama. Kye banaavanga beekuuma kye nabateresa balemenga okubaako ekibi olw'ekyo ne bafiira mu kyo bwe banaakivumisanga nze ndi Mukama abatukuza. Tewabangawo omugenyi anaalyanga ku kintu ekitukuvu omuyise aline kabona oba omusenze akolera empeera talyanga ku kintu ekitukuvu, naye kabona bw'anaagulanga obulamu bwonna agulibwa n'ebintu bye oyo anaalyangako, n'abo abazaalirwa mu nnyumba ye abo banaalyanga ku mugaati gwe. Era muwala wa kabona bw'anaafumbirwanga omugenyi talyanga ku kiweebwayo ekisulibwa ku bintu ebitukuvu, naye muwala wa kabona bw'abanga nnamwandu oba eyagobebwa era nga talina mwana era ng'akomyewo mu nnyumba ya kitaawe nga mu buto bwe anaalyanga ku mugaati gwa kitaawe, naye tewaabengawo omugenyi anaalyanga ku gwo. Era omuntu bw'anaalyanga ku kintu ekitukuvu nga tamanyiridde, kale anaakigattangako ekitundu kyakyo ekyokutaano n'awa kabona ekintu ekitukuvu. So tebavumisanga bintu bitukuvu by'abaana ba Isirayiri bye bawaayo eri Mukama ne babaleetako bwe batyo obutali butuukirivu obuleeta omusango bwe balya ku bintu byabwe ebitukuvu, kubanga nze ndi Mukama abatukuza. Mukama n'agamba Musa nti, yogera na Alooni ne batabani be n'abaana bonna aba Isirayiri obagambe nti buli muntu yenna ow'oku nnyumba ya Isirayiri oba ku bagenyi abali mu Isirayiri anaawangayo ekitone kye bwe kinaabanga obweyamo bwabwe bwonna oba ekiweebwayo kyonna kye bawaayo ku bwabwe kye bawaayo eri Mukama okuba ekiweebwayo ekyokebwa, munaawangayo ennume eteriiko bulema ku nte, ku ndiga oba ku mbuzi mulyoke mukkirizibwe, naye ekintu kyonna ekiriko obulema ekyo temukiwangayo kubanga tekiibenga kya kukkirizibwa ku lwammwe. Era buli anaawangayo ssaddaaka ey'ebiweebwayo olw'emirembe eri Mukama okutuukiriza obweyamo oba okuba kyawaayo ku bubwe ku nte oba ku mbuzi eneebanga ntuukirivu eryoke ekkirizibwe tebangako bulema. Enzibe y'amaaso oba emmenyefu oba ennema oba eriko amabwa oba obuwere oba kabootongo ezo temuziwangayo eri Mukama, so temubifuulanga ekiweebwayo n'omuliro eri Mukama ku kyoto. Oba ente oba omwana gw'endiga eriko ekintu kyonna ekisukkirira oba ekitatuuka mu bitundu byayo, eyo yinza okuwaayo okuba ky'owaayo ku bubwo, naye okuba obweyamo tekkirizibwenga. Eyabeta ente bw'enjagi zaayo oba eyanyigibwa oba eyayatika oba eyasalibwako ezo temugiwangayo eri Mukama, so temukolanga bwe mutyo mu nsi yammwe. So ne mu mukono gwa munnaggwanga temuwangayo mugaati gwa Katonda wammwe ogugendera ku ezo zonna, kubanga okwonooneka kwazo kuli mu zo, ziriko obulema tezikkirizibwenga ku lwammwe. Mukama n'agamba Musa nti, ente oba ndiga oba mbuzi bw'eneezaalibwanga eneemalanga ennaku musanvu ng'eyonka nnyina waayo. Awo okuva ku lunaku olw'omunaana n'okukirawo eneekkirizibwanga okuba ekitone ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Era bw'eba ente oba ndiga temugittanga yo n'omwana waayo byombi ku lunaku lumu. Era bwe munaawangayo ssaddaaka ey'okwebaza eri Mukama munaagiwangayo mulyoke mukkirizibwe, eneeyiirwanga ku lunaku olwo temugisigazangako okutuusa enkya nze Mukama. Kye munaavanga mwekuuma ebiragiro byange ne mubikola nze Mukama. So temuvumisanga linnya lyange ettukuvu, naye njagala okutukuzibwanga mu baana ba Isirayiri, nze Mukama abatukuza, eyabaggya mu nsi y'e Misiri okuba Katonda wammwe. Nze Mukama.